like a cuckoo, tamu sana. Sweet like a suku, I'm going to die. Wenye dimbwi sijiwezi nimezama. Mikorazo, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ambiliki ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tina usinipenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Kwa mwenyewe ntakula ndo nile. Ama nile ndo ntakula. Najisevia manyama nyama. Udamu udamu. Na onarahamie onavyo nipeleka puta. Makodita makostamina. Yani shop shop. Na onarahamie onavyo shusha kwenye tuta mama. Makodita makostamina. Yeah, it's so umeniweza niwe kanizike. Kanizike umeniweza. Ukiugusa mwili wangu unashituka moyo pa. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba,
Mungu, genius.